Erokamano ne jowinjo magwa kamoro amora ma untie. Waduoko ne jachwech erokamano kuom loso thuolo ma jaberni mondo wayudre e studio mar milambo e midhiambo mar sabato ni, kendo mondo wawinj kuom wachne. Wan ka kod Pastor Joel ema dhi kelo wach Nyasaye, to kapok ochako to waburo lemo. Wagoyo ni erokamano jachwech mar ndalo nikech itimo ng'uono maber kiloso thuolo machalo kod ma mondo mi wayudre ka kendo mondo oganda ni owinj kowuok kuom wechni. Jachwech manyalo gik moko duto, waketo e lweti, to maduong' moloyo wakawadwa madhi kelo wach waketo e lweti. In mibed jaka kore kitelone. Jowinjo bende bedgo Nyasach kwe kimiyogi teko kod rieko mar winjo weche mondo mi odonjnegi kendo mondo mi gikonyrego. A Nyasachwa, wakwayo bende ne redio mar milambo itelie ka dwachi mondo otimre. Nyingi yudo duong' kibedo jaka korwa kiumo abuong'ono mari, ni mana sayo wakum yie nying Mesia mowarowa.
Amen.
Machiegni owadwa Pastor Joel.
Erokamano owadwa Charis, e thuolo maber mar midhiambo mwadonje sabato mar yweyo mar Nyasaye. Chunyo gombo ni wachak walimi e redio milambo mondo kaachiel gi jowinjo mana kuonde mopogore opogore owinje weche modwa kelo sani ma Nyasach oyie mondo wakel. Kapok akawo thuolo mondo adhi mbele kaka iselemo, arwako jawinjo kamoro amora ma intie. Ne wach Nyasaye ne wach maber makelo lokruok mar ngima mar ng'ato ka ng'ato, kendo miyo wuotho ka ong'eyo kaka onego odag e piny ma kawuononi kod piny mabiro. Omiyo arwaki kamoro amora ma intie, jawinjo, ibed thuolo e chunyi mahiye mondo wechegi okonyi, mondo chieng' moro in ibed ibed jal maloyo bura. Wagombo ni mondo wakele wachni mondo waduto wachni ojiwa ka wadonge yie mar Nyasaye. Onyisu ne wadapuonjo kuom bura mibiro ng'ado manyaka chieng'. En wach ma samoro ji te osewinje kendo ng'ato ka ng'ato ng'eyo ni bura nitie ma ka Kristo duogo tibiro ng'ado ne ng'ato ka ng'ato kaluwore kaka osetiyo. Wachni osebedo kochalo gima kaka tugo ma osebedo momako piny ngima. Jomoko oseloke ka wer, jomoko osekete ka timgi, kendo ji ong'eyo malong'o ni samoro ka Kristo biro duogo to okawo ji te dhi e polo, to polo ema biro ng'ade bura. Ka jomoko yudo ngima to jomoko tikumo manyaka chieng'. To ok wang'eyo ni to momo wuon to puonjowa nang'o e kuom wach mar ng'ado bura, nikech en gima nyaka to wapuonjre mondo wang'e kabisa wach machalo kod mano, mondo mi wabed gi ikruok kaka jogo manya oseseluongo ni to wang'e to ng'ado bura ni obro bet ni ting'ado ni jomage, to ng'ama bro ng'ado bura no to notimre karang'o, to ang'o gine monego lu manyiso kaka ibro ng'ado bura. Wachni en gima mondo wakel ahinya mondo winji. To kapok wawinje, nitie wach moro mondike muma mar somo mar Jibrania. Wasom manena 6:1. Nitie wach moro mondo kuongo yudo kanyo mokuongo. Jibrania 6:1 wacho nang'o?
Ndiko mar Nyasaye wacho niya,
yes,
omiyo koro waweuru chakruok mar wach Kristo,
kamano
to wadhiuru nyime gi puonj motegno. Ok onego wachak wapuonj weche mokuongo go ka gima wachako waketo mise kendo. Nikech ung'eyo ni nyaka ulokru we timbe matero u e tho,
kamano
kendo uyie kuom Nyasaye.
Kiwe gi kanyo mokuongo, mane wach ma nadwa kuongo mondo awachi, nikech wagombo mondo wang'e gima onego wawe to kik wabedi gima biro miyo wabedi e tho. Gima kelo wachni en ni ka ok walokore to wawinjo dwaro mar Nyasaye kaka opuonjowa, to wabiro bedo gima ketowa ne wasiko e bwo richo kata obiro kelonwa tho. Jawinjo kumoro amora ma intie, adwa semi ni ma gima duong' onego okuongore timre kuomi mondo iwinji teko mar Nyasaye kuom wach mosechiwonwa mondo mi wachni okonyi mondo idongi. Wachno ang'o kisoma 2?
Ndiko wacho ni, wasepuonju weche mag luok mopogore opogore, geyo lwedo kuom ji, gi chier mar jomotho, kod kum mochwere. Adek,
erokamano. Kiwinjo kaka ndikono wuoyo, ni weche osepuonji mopogore opogore kendo diwinjo kipuonjo ga e redio, kata kanisa, kumoro amora mintie, kod kum mochwere. Mae wach mondo kaw thuo ahinya mondo omed puonjore mondo wang'e. Nikech gimomiyo wacho mano, omingo wang'e ni samoro jomoko paro ni gibiro ni burani. En iwuon Yesu Kristo kabiro biro to bedo piny, to wacho mane ng'ane ng'ane in. In owuon ok itiyo maber, in dhi e mach. In ng'ane itiyo maber, dhi e ngima. To kwasomo gima Petro, jatich Nyasaye nowacho kisomo Petro mokwongo ang'wen, 17. To ndiko jiwa kawacho wach moro niya,
ndalo mar ng'ado bura osechopo.
Kamano.
Kendo jo Nyasaye ema ikwongo ng'adnegi bura. To ka wan ema bura ochakore kuomwa kamano, to jogo motamore winjo wach maber mar Nyasaye, to nobed nade?
Ikono ndalo mar ng'ado bura osechopo. Kendo jo Nyasaye ema ikwongo ng'adnegi bura. Koro wang'i anena kuom wachne ni to bura en ang'o? Wabiro fwenyo ni bura en wach mineno sani koro wawuoye ni wach Nyasaye. En miyalo ni titimo yiero kendo dhod chunyi ni yie mondo idog jakor Nyasaye kata tamri. Ochalo kod wach mo chieng' moro Musa kano obedo gi jo Israel kuom tamruok gik maricho mane gitimo. Nowacho ni jo Baal mantie doguru koni, jo Nyasaye biro bedo koni. Kaeto wach norumo nikech kosefwenyo jok moko moko yie diere mar Nyasaye, to wach gi rumo aruma to jomoyie diere mar Nyasaye nodong' kochung'. Mae gima timore ni to koro ka wan jomoyie kuom Nyasaye sani ema wach machalo kama ochakore kuomwa. To koro jomoko yie to nobed machalo nade? Nyiso ni puonjowa mondo wang'e ni kawuotho e piny to waikre niki jasigu nigi riekni mang'eny mar ywayo jo Nyasaye mondo olalgo kabisa. Kendo mani wamedo ng'eyo kwasomo muma kadhi piny wacho niya, somo dhi wadhi ane.
Owacho niya. Nikech muma wacho niya,
wadhiyo.
Ka in gima tek mondo joma kare oyud warruok, to koro joma ok oluoro Nyasaye kod joricho to nobed nade?
Amen. Winja ne wach machalo kamano. En gima nigo chand chuny ng'at Nyasaye, ijal moselokore kad jal mapok olokore. E kum bura, ka jal ma iwacho ni oseyie, en gima tek. Mandiko wacho niya, ka en gima tek mondo joma kare oyud warruok, to koro joma ok oluoro Nyasaye kod joricho to dobed manade? En gima dwaro ikruok matut ahinya ng'at Nyasaye mondo iikri nikech lweny minyalo romogo mar jasigu manyalo dari kuom gima ber miseng'eye oketi mondo chieng' moro idonje kum ma en wuone manoseikne mondo en olal nono. Koro ka wabedo ka jok moikore winjo wachni, to onego wang'e ni wach Nyasaye mipuonjo kawuono ikowa mondo wan owuon mondo chieng' moro ka lweny mager mar nitie to wan wayudre ka jogo mayudo ngima nikech Kristo osebiro kuom mondo chiw ngima ne jogo moyie mondo oyud ngima. Nitie ng'ama Nyasaye noketo luwe weche kuome mondo obed jal mochung' e weche mag ng'ado bura. En mondo winje to en ng'a? Somana Johana 5:22. Nyasaye wuoro noyiero jal ma jang'ad bura ne ji duto. Ndiko wacho niya, kisomo Johana 5:22.
To bende wuoro ok ng'ad ne ji bura. To oseketo teko mar ng'ado bura e lwet wuowi.
Iwinjo ka ndiko wacho ni wuoro wuon ma Nyasaye wuoro ok ng'ad ne ji bura. To Nyasaye oseketo teko duto te e lwet Yesu Kristo mondo en obed jal ma ng'ado bura. Mano miyo nowacho niya, mae wuoda mahero, chunya mor kode, winje uru. Kristo osebiro mondo jal mowinje or teko mar yudo ngima mosiko nyaka chieng' to kitamori ng'at Nyasaye to ng'e malong'o ni bura oseloyi. Mano miyo chieng' moro Kristo wacho niya, ne ayauru kuma ok ang'eyou. Ang'o makelo wach machalo kamano? Kisomo kendo tijo ote bende 10:42, chieng' moro ka Petro ne yalo wach Nyasaye to nofwenyo ni nitie gima ber ma Nyasaye oseketo manyalo konyo ng'ata ang'ata molokore. Ndiko wacho niya,
ne omiyo wa chik mondo waland ni ji wachne kwaolo ni en ema Nyasaye oseyiere jang'ado bura mar joma ngima gi jomotho.
Iwinjo gima Petro wacho? Yesu nochiwo chike ne mamlaka ni en ema Nyasaye osekete jang'ado bura ne joma ngima gi jomotho. Ng'at Nyasaye, mae wach madwa nyisi kawuono ni kiyie, kara ber mondo chik iti moloyo mondo chieng moro ka wuod Nyasaye oduogo ti yudie pok musiko manyaka chieng to kik iyud ni iyudie bura ma nyiso ni chieng moro bura noloy kata donje kumo chwere mae miyo kawuono ubiro ka Yesu Kristo wacho niya ene moting'o weche te lwete ene moseket weche te lwete onge jal machielo manyarao kuome onge piny ngima e mbele Nyasaye onge ng'ate piny ngima mopore gi Yesu Kristo en ma gimoro amora oseket kuome Yesu ngiya mar miye ngima kiyie to kitamori to welo jasigu mibiro thogo nikech Yesu biro mondo kum Satan kaachiel gi joma luwe koro miyo owan ka Nyasaye owinjo weche kiwinjo weche mopuonjo kawuono to ningi ikri samana Jibrania 2:14 bende wacho wach moro Jibrania wanuwejane gima ndiko wuoye Jibrania 2:14 wacho niya
ndiko mar Nyasaye
wacho niya
emomiyo kaka nyithindogo nigi ringruok mar dhano e kaka Yesu bende nokao ringruok mar dhano
iwinjo
notimo kamano mondo kuom thone oketh loch jal man gi teko mar tho
bende
ne Satan
yes
kendo mondo ogony joma luoro mar tho osemiyo bedo wasumbni ndalo duto mag ngimagi nenore malong'o ni
wene gi kanyo ng'at Nyasaye mokwongo
amen
kiwinjo kaka ndiko wuoyo kuom jogo maluwo bang' Yesu Kristo Yesu nosekao thuolo mondo mi otim gimoro amora mane nyalo miyo jalo moro kik makre mondo ogonywa twech matek mar jasigu manyalo kelo luoro kuomwa to wabed gi teko mar bedo thuolo kaka nyithi Nyasaye nikech jalo moluwo bang'e oseloyo tho ndiko wacho niya ni oketh loch mar jalo man gi teko mar tho tiende ni Satan kendo mondo ogony joma luoro mar tho osemiyo bedo wasumbini ndalo duto mag ngimagi koro mondo kik wabed e bura manyaka chieng' to wawinj dwond Yesu Kristo to walo bang'e nikech ene mosemiwa thuolo mondo wabed thuolo ka nyithinde mondo kik watwere e bwo richo mar jasigu mondo chieng' moro bura lawa kisomo ndiko moro bende Jerumi 14:10 bende wuoyo kuom wach moro manyalo bedo jiwa ng'at Nyasaye mondo moro kumoro amora mantie tiwinj ni to Yesu okao tich machalo nade somane ndiko ni wawinj ni ng'at Nyasaye
owacho niya
apar wacho nang'o
koro in to ere gimomiyo ing'ado ne owadu bura kosin ere gimomiyo ichayo owadu
kiwuoyo kuom gima be jatim ni kuom jahinya jalo ma jang'ado bura mang'eno ong'ane to ok wapar to ndiko wacho kalo malong'o niya ok owinjore onego watimre to nikech Kristo wuone man gi teko watimo duto kowacho niya
dong ung'eyo ni wan duto wabiro chung' e nyim kom bura mar Nyasaye
kamano
mana kaka ondike muma niya aruth Nyasaye mangima akwongora niya ji duto nogona chong gi piny kendo ng'ato ka ng'ato nool ni ane Nyasaye
winjane wach machalo kamano mane gima koro wan owuon onego wabed ka wang'eyo ma kik wabed e bedo kom kaka oganda mang'eny ndalogi osebedo kom mar ng'ado bura ka gine maging'e ni ong'ane ni tok nyal ng'ama ni chalo kama kama pana Nyasaye ka wuoyo kuomwa to wacho ni dung'eyo ni wan ok onego wang'ad ne wado bura nikech Kristo wuon en ema obedo kom mar ng'ado bura en ema ndiko ni gik moko te osekete lwete koro kaka wan nyithi Nyasaye gimonego wamed puonjre matut moloyo chalo nade Isaya wuod Amos wacho wach mar Isaya 11 kwasoma chielo wang'e wawinye gima ndiko mar Isaya wacho kwasome Isaya 11 wacho niya
bang'e nyakwar Jesse moro nowuogi
iwinjo
mana kaka bade yath maloth
yes
roho mar ruoth Nyasaye nobi kuome en roho makelo rieko gi ng'eyo kendo mang'ado ni ji rieko kendo miyo ji teko bende en roho mapuonjo ji luoro Nyasaye ok nong'ad bura mana nikech gima oneno
yes
bende ok nochiw parone mana nikech gima owinjo
amen
to nong'ad bura gi adiera ni joma odhier kendo nochwak joma muol kaka owinjore dhoge manobed loth mogoyogo joma timbegi mono wachne emanoneggo joricho
somabich
tim makare kod adiera nobed ka okanda motweyo e nungone
kiwinjo ng'at ma thuolo nitie kuome en Yesu wuod Nyasaye en Mesia ma wacho te chopo kuome nikech en ema iwach kata Isaya wuod Amos noneno chon muwuyo kuome kong'eyo ni en majal ma gimoro amora te koro onego bed e lwete. Emomiyo kaluwore gi ndiko munosomo mar Jorumi to wacho ni koro kik wuon obed jong'ado bura ne jowadwa nikech Kristo wuon man gi thuolo mar timo gima chalo kod mano. To wan kaka joma Nyasaye osiluongo, ang'o monego wan wabed ka waikore ne? Nikech ang'eyo ni kok waikore to chimo wuod Nyasaye duogo dipo ka wan buono wayudo ka wan oko. Nitie wach moro ma ndiko wuoke somo joka Ecclesiastes 11:9. Ndiko wuon wacho wach moro niya. Somane, uwinjre gima ndiko wuon wacho.
Owacho niya.
Yes.
Un jomatindo.
Amen.
Beduru mamor e ndalo ma pod utindo.
Uwuok kuom dhano. Ni bed mamor kuom ngimani kapod nitie kapod tin.
Timuru gik moko duto modwaro.
Eh?
Kendo yuduru gik moko duto ma chunyu gombo.
Yes.
To kata kamano.
Amen.
Nyaka ung'e ni Nyasaye noyalo kuom gik moko duto motimo.
Koro ningo bed motang'. Chunywa nyalo wuondowa. Mondo watim gimoro amora wan mohero. To giko malongo ni gimotimo wan mahero no. To nochopi. Mane pek mar wacho nobedie. Ni en gima samoro Nyasaye ok oyiego. Koro jachwech wuoyo kodwa kawuono. Mondo winj duonde. Watim gi ber malongo ni kapod wangi e pinyni. Mademi chieng' moro ngima mosiko nyaka chieng'. 12:14 bende. Kanyo wacho niya.
Wacho niya.
Eh?
Nyasaye biro yalowa kuom gik moko duto mwatimo.
Gik moko duto mwatimo.
Kata mana gik mwatimo leng
leng. Ling Nyasacho noyalwa.
Bed ni gibeyo.
Kata giricho.
Kata giricho.
Yes. Hallelujah.
Amen.
Nyasaye biro yalo ng'ato ka ng'ato kuom gima watimo. Bed ni gibeyo kata giricho. Koro miyo ka wadak e pinyni to wang'e ni bura nitie. To nengo waikre chutho mondo chieng' moro kik wachal jomo biro tang'o lwetgi. Kakia gima timo nikech Nyasaye puonjwa. Kino winjo weche mwono watang, wahae, gik manyalo ketu watho. To ubedi gimenye miwa hidi ngima, musiko manyaka chien. Mana miyo bende kisawa mataya pagareyo, pedega uchiel, to wacho kama. Indiko moro kanyo, wacho niya?
Awacho niya.
Eh?
Awacho nuni chingbura.
Yes.
Ngato ka ngato noduwa kwach kum weche manono.
Emina.
Duto mose wacho.
Ineno, bura dhilo ikeni ngat Nyasaye. Emo miipuonjwa ni mwono, niti bura maduong mugik. Bura mochwere. Maka wabedo jomariek, to ringwa ringwa ikum, to wikum Yesu Kristo, to hedi ngeye musiko nyeka chieng. Nikichi chieng bura, ngato karana duoku weche manono, bimeche kono kri ungi bithi diwoko. Kwa ukwili mwenye sae, hithi na mnakini ni ya, kange yorigi weche mose wachigi, kata gima natimu nene, ano kane karomo donje piru nye sae, nikichi aneno, buro seloya, to makubude loini, nikichi chingi mwoku ngomari jomalera machie, okini chiewe nendo. Mwendele mne Yesu uri nye sae, kata ngima, kaka Yesu biro kudu duong ne, ok ne lo kia ucha, buro kose loi. Kuro honge ching moro mane ilo bura. So mane kende somo Luka benda, pagareyo, adek wacho niya. Wadhe ane Luka pagareyo, adek wacho kama. Luka.
Kumano.
Amen.
Gimora mora mose wacho mudho.
Eh?
No winji elela.
Wacho ni kumano gimora mora mose wacho mudho, no winji elela.
Bende gimora mora mause kudho, niji kunde mupondo.
Eh?
No ol ratero.
Chingo no. Kata niti gima nade mipande chunyi. Nofwenye mara kati ponde ilemu ngati ya sae. To jinofwenye kare ngane ma uwe nicho ngamo arne. Kare nekiti chala mara kama. Mane ma Yesu wacho ni vinji. Chingono no chopi. Magimu aramaramu wache mudho. No uge lela. Gikmute mo leng leng. Nofwenye ki chingono. Bura no loyi. Emo miyo ngati ya sae. Komora muinjo ke uwe no. Chikiti. Mundo weche miu ipuonjo. Iwinji maliti. Iwinji kabesa mwono miu konyingima ni. To mwala ya ngati ya sae. Chotho kiwinyo ndiko no. Wasoma na wachimoro mtie. Mamula enya to. Eri kakibiro yaloji. Yala mariji ino chala nade. Tuwa winyo nina. Okangma buru karo kumiyalo. Kisoma Johana. Apaka reyo. Pranguinga buru. Wachimoro tie kanyama besa moro be ninyako winyo nena. Nito yala mariji nyalo chala nade. Ingeyo. Nitie weche moko. Mantie jo moko magilo nijo wound. Mose wundo penye ngema. Mami uku mweche miyalo samoro dhano mangeny. Okwinji ge. Gitero jie oko mara mwombo nye sae. Ndiko wacho nango?
Wacho.
He? Apaka rupa mwenga buru. Johana.
Tongat modaga.
Tongat modaga nye sae Yesu Kristo.
Kendo mao kuyi weche na.
He?
Nege jangad nebura.
Aleluya. Kidagi Yesu Kristo. Ni weche mipunyo kinye luinyo. Tu hini gijangad nebura.
Wach ma ase wacho ema.
He?
Nongad nebura chiengi ko penye.
He?
Ni mara okase wache giteko na uon.
Yes.
To uora mane ora emose nyisa gima onego aol kenda wache.
Winj gima Yesu Kristo uon wacho. Mano gima puonji mundi nge. Ni chingari bura dobeni machalo nade. nyangat jasaye lengri na bende e wach moro kwa somo fenyi bende na Jacobo achiel ariyo apaga ariyo wachono wach moro matin wawinjane kanye ndiko no bende Jacobo ariyo matindo bende apaga ariyo bura manyaka chieng wano ni ngobedi gikwa kumachal nadi jonya saye ndiko wachone ya
wachone ya omiyo weche ugi timbe u mondo bedo machal gi weche kod timbe mag joma ibiro ngadne gi bura koluwore gi chik mamiyo ji bedo thuolo
koro iwinyo ngat jasaye kamora mora ma intie gima mondo ing'e kit ngimane mar ruoth ma intie ni kisedonjo yie mar nyasaye tim gimamiyo chieng' moro weche u gi timbe u mondo bedo machal gi weche kod timbe mag joma ibiro ngadne gi bura kaluwore gi chik mamiyo ji bedo thuolo nikech mane mane gonywa to wadonye ngima kata mane mane miwo bed jok modonje kum mochwere manyaka chieng nikech ka watamore winjo duond nyasaye to mane gima wangeni wa ikrene nikech ka watamore winjo gima nyasacho wacho to wabura manyaka chieng en gima okunwalo kisomo Luka 14:42 pangwen gabo wacho wach moro bende aparo ni wasesome somna ya Jacob adek matine chiel wawinjane kanyo wacho niya
wacho niya
eh
owetena
yes
kik ji mang'eny kuomu bede jopuonj ni mar nyaka ung'e ni wan jopuonj nong'adnwa bura malit moloyo ji mamoko
winje ng'at nyasaye to moloyo joma puonjo wach nyasaye bede ng'at motang' inyalo nyumo ji bugo ebe ndiko wacho niya owetena kik ji mang'eny kuom bede jopuonj ni mar nyaka ung'e ni wan jopuonj ma nong'adnwa bura malit moloyo ji mamoko ang'o makelo ni jopuonj nyaka bing'ane gi bura malit moloyo jomoko jomoko osewuondo wadgi jomoko osewuondo ji mang'eny jomoko osemiyo jomang'eny odonjo richo molal jomoko oseketo jigi chike mopogore gi dwach Jehova Nyasaye mogolo gi yie oko jomoko osepuonjo ji ataro to wang'eyo gima ndiko ma Nyasaye bende wuoyo kuome nitie weche moko madongo ng'at Nyasaye ma kamoro amora nitie ni giwinji Nyasaye nokelo gulu ni sawo michamo kisparo tho Kristo dhano loke jomoko chame sama wigi omiyogi to ndik nyaka tarik monego bed ni nyingi onego time gi sa monego time ji ti time tima sama gihero jomoko chame sa adek okinyi jomoko same sa auchiel odiochieng' jomoko chame sa odhiambo to Nyasaye wuoyo ka wacho ndiko maler chakre chakruok nyaka fweny ni sawo mar Nyasaye onego cham ka piny iuso jomoko osepuonjo ji kata neno weche mag Nyasaye kaka kiche mar Nyasaye ma kumono kiche obed kuom ndalo aboro jomoko time nus kuom ndalo abiriyo to be ndalo abiriyo no kikwano en ma ndalo moko nus mabedo krom kato giko niya ng'ama puonjo wechegi ne kumalete moloyo jomoko osepuonjo ji ni ji biro dhi dak e polo malo to Yesu Kristo wacho ni winjo biro mondo kele loch ma jomoko oseng'eyo ni dhi dhi e pole ma ji biro dakie to Kristo to biro duogo e piny ka mondo odag gi ji ndiko wuon wacho niya jal mopuonj ji kamano ibiro kum malite moloyo Nyasaye jomoko osepuonjo ji weche mopogore opogore nyaka mar batiso mikieyo wang' ji pi ma ng'ato ok nyuma nyum nyaka piny mano bende ndiko wacho niya ka chieng' fwenyruok ma wuod Nyasaye nobedi jomoko nodeko marach kabisa nikech gipuonjo puonj mobam jomoko osepuonjo ji ni sabat mar Nyasaye en gima wigo tich en gima koro ok nyal betie gimoro onge tiene kata ichokori kod tich ichokori tich adek ichokori jumapil onge wach moro amora nitie ka chieng' moro giko biro chopo en gi fweny ni kare gisepuonji mobam ne gine malit moloyo koro Nyasaye puonjowa kuom weche mang'eny mondo omed winjo somo ne Jokorintho mokwongo 6:2 wacho nade
ndiko mar Nyasaye wacho niya
kuom jomaler wacho nade
donge ung'eyo
eh
ni jonyasaye ema biro yalo piny
ka wabedo joma puonjo adiera ng'at nyasaye kuma nitie joyalo winja ur kuma mara mantie kuom wachni ni kipuonjo ji adiera nikech ndiko wacho ni wetewa kik ji mang'eny kuomu bed jopuonj ni mar nyaka ung'e ni wan jopuonj mang'eno ng'ano bura malit moloyo ji mamoko to kipuonjo adiera mar nyasaye to ndiko un wuoyo ka wacho ni adong' ung'eyo ni noyal kata mana malaike amen som
owacho
eh
to ka une mubiro yalo piny kamano
eh
to koro ere gima dimonu yalo weche matendo
owacho ni koro ubiro yalo piny kamano mane mijo kana wacho ni winji joma ng'eny osepuonjo ni ji biro dhi e polo malo to koro ndiko wacho ni ka wane mubiro yalo piny kamano dong ing'e malong'o ni wanyalo dagik maliche moloyo madongo moloyo kendo matek moloyo piny mwantie ni Eh?
Owacho.
Eh?
Okung'e ne wanayal malaika koso.
Winje.
To ka kamano.
Yes.
Donge dwayal weche mag piny ni moloyo.
Eh?
To ka un gi buche makamago.
Eh?
To marang'o utero gi nyim joma.
We mana kanyo. Legini peto mana reyo. Peto mana reyo. Areyo, ngwen wacho niya.
Owacho kama.
Eh?
Nyasaye ne ok oweyo malaika mane oketho ma ok okumo.
Eh?
To nowito gi e mach ma ok tho.
You mean?
Kuma otwe gie e mudho gi nyororo ka girito chieng'
bura. Winj kata mana joma nokalo tong' kar Nyasaye. Ma bende adwa bedo semi mondo iwinji. Ni kata mana malaika mane okalo tong' otwe gi e mudho ka girito chieng' bura. Emomiyo ka Nyasaye mondo thuolo kawuono wawinj gima Nyasacho wachonwa mondo wan bende kik kumwa chiel kodgi. Twayie mondo waring wadonje od Nyasaye kwawinjo gima Yesu Kristo puonjwa kendo wamake. Eka wayudo ngima mosiko nyaka chieng'. Mano bende kichake somo bende Jakobo. Juda, 1:6 Jude. Wacho niya.
Ndiko mar Nyasaye wacho niya.
Wacho niya.
Malaika mane okalo tong'.
Malaika mane okalo tong'.
Mar teko momigi.
Eh?
Miyo weyo kuma onego gibedie.
Yes.
Bende ruoth osekete mudho kotwe mochwere gi nyororo nyaka chop ng'ad buchgi.
Koro winji
maduong'.
Oganda Nyasaye oganda maler mochirichire mokwongo gin kod tich ma Nyasaye omiyogi. Mana miyo nitie jomibiro chiri ringruok. Mondike Ezekiel 37 en gima ji mang'eny osesomo kendo ng'eyo. Chieng'no jomochirichire mokwongo gin gibed gi tich ma Nyasaye nomigi. Nikech ndiko wacho kacho niya, we mana ng'ere sa pedega Ezekiel pedega biri jisoma mang'eny kendo winje kaka ondike. Koro wadhi ene 65 Isaya. Ndiko wacho na Isaya 65 e mwalengre matini mano wawe pedega biri no. Apaya ni jowinjo winjo kisom kendo koma ni uwe kod jetit Nyasaye ni koro wach mondo kuchoke motogo ochako bed magima kendo mondo gwinjo wach. Ndiko wacho niya kisomo Isaya 65 Matinda paga bere wacho niya. Samane ndiko.
Ndiko mare Nyasaye wacho niya.
Yes.
Winjuru.
Eh?
Achweyo polo manyien kod piny manyien.
Gima biro timore.
Kamano wich no wil gi gik machon.
Eh?
Kendo ok nochako pargi.
Odhiyo.
Emomiyo beduru mamor.
Yes.
Kendo moel nyaka chieng' gi gik ma achweyo.
Eh?
Ni mar achweyo Jerusalem obed dala makelo mor.
Odhi.
Kendo achweyo joma odakie mondo obed jomoil.
Odhi adhiya.
Abiro bedo mamor gi Jerusalem kendo abiro bedo moil nikech joga. Ywak kod ywagruok ok nochako winji e Jerusalem.
Odhi.
Kendo ok nobedie kendo ok nobedie nyathi matho kapod yom kata ng'at maduong' matho kapok ndalo ne orumo. Bende ka ng'ato tho ka ike 100 to nokwane ka ng'ama otho kapod tin. Jericho mukuong kende manotho kapok ike oromo 100. Ji noger udi kendo ginidagi aming'a kendo ginipur puothe mzabibu mi gicham olembgi. Ok giniger udi ni mondo jomoko nono emodagie. Bende ok ginichuo cham ni mondo jokmoko nono emocham. Joga moyier nodag aming'a mana kaka yath dak mi kuom ndalo mang'eny ginicham mwandu malochgi okelo. Ok giniketh tek gregi kayiem, bende ok gininyuol nyithindo maneno masira, nimar gin kaachiel gi nyithindgi gin joma Ruoth Nyasaye ogwedho. Anadwokgi kapok giluonga, kendo anawinjgi kapok gitieko wuoyo. Ondiek kod rombo nokwa kaachiel, kendo sibuor nocham lum ka dhiang', thuol to nocham mana lowo. Onge gima nohiny ng'ato kata manoketh gimoro e goda maler duto, an Ruoth Nyasaye ema wacho kamano.
Erokamano Wado Charles. Kiwinjo gima ndiko no wuoyo, owuoyo kuom wach mangima. Mabiro timore ka Kristo duoge piny. Kendo mane nobedo kuom ji duto manosewuotho adiera, moseloyo, kendo donje ngima. Ginine maber. Ndiko wacho niya, jaricho mokuong kende ema notho ka ike pok oromo 100. Ndiko wuon wacho niya, ng'ama ji nodag mina kaka yath odak. Gik mabeyo lele manotimre. Emomiyo kawuono ng'at Nyasaye yie mondo iwinj gik mawacho ni dare a. E timbe manyalo teri tho kaka nawachake Joibrania 6 kanwachake wang' ni koro wawe chakruok mar puonj to dhi nyime gi puonj motegno mondo walo jasigu manyalo mondo yudo gima ber ndalo ma piny berie moloyo nikech osingnwa gik maliche moloyo. Ndiko wuon wacho niya, o giniketho tekre kayiem, bende ok gininyuol nyithindo maneno masira, nimar gin kaachiel gi nyithindgi gin joma Jehova gin joma Ruoth Nyasaye ogwedho. Owacho niya, anadwokgi kapok giluonga kendo anawinjgi kapok gitieko wuoyo. Owacho kendo niya, undiek kod rombo nokwach kaachiel kendo sibuor nochamo lum kadhiang'. Nyiso ni ber nitie mabiro mbele kuom jogo mawuotho e dwero madino mar Nyasaye kendo mokawo ngimagi gitekre gi wuodhgi mondo gwuoth kod Yesu Kristo. Emomiyo ka chieng' maburo gik maduong' moloyo to gini lo bura. Nadwasemi ng'at Nyasaye, winjie wach moro ma Kristo nowacho ni ka jodonjo e siwandha iboyudo jal moro modonjo e siwandha kanyo to en owuon okoromoro donj kanyo. Ibiro penj niya, it ang'o mibiro omo ka? Ndikun wacho ni ibiro maki, notweyi, nonyumi mach ma ok tho nikech kama idonjeno okoromore donjie. To gi kawuono ni winjie wach ma Nyasaye osemo kawuono mondo iwinji ni jomoluoro Jehova Nyasaye biro neno maber kabisa. Iwak kod ywakruok ok nochako winji mago jok moseloyo bura. Emomiyo ng'at Nyasaye kawuono ni kiwinjo gima Nyasacho wacho, lokri itim gima Jehova Nyasaye wacho. Nikech ndiko wacho niya, kisomo Fweny 20 Matin 11 wuoyo kawacho kama. Osomo ne Fweny 20 Matin 11 wacho nade?
Ndiko mar Nyasaye wacho niya,
yes,
eka ne aneno kom duong' mang'ongo marachar kod jal mobetie, piny gi polo noringo ae nyime mi olal nono.
Amen.
Bende ne aneno jomotho madongo gi matindo kuchung' e nyim kom duong' kendo noel kitepe. Eka kitabu machielo ma en kitap ngima bende noel. Jomotho nogadnigi bura kuom gik mane gisetimo koluwore gi weche mane ondiki kitepego.
Mm-hmm.
Nam nogolo jomotho manie iye kendo tho gi piny jomotho bende nochiwo jomotho manie igi.
Kiwinjo ndiko wacho niya, ni Nyasaye biro chiwo thuolo makende kendo el kitepe ka nyingi ok noyudi kendo ng'ano noyalne bura kaluwore gi weche mondike kitepego. Kitabugo gini weche ma kawuono njuko wuoyegi en e chakruok nyaka fweny emokete weche mabeyo mag Nyasaye mondo ng'ato ka ng'ato mondo winji gima Jehova Nyasachwa wacho kode mondo lokre, kik obed ni obet ni onyalo bet ka ok oluwo dwaro mar Nyasaye ni mondo ipo ka chieng' moro buro lo ng'ato. Emomiyo ng'at Nyasaye kamoro amora miwinjowa, yie mondo ilokri ibed nyathi Nyasaye mondo chieng' moro ilo bura nikech Nyasachwa oseikore mondo kum jogo duto motamore timo dwaro mar Nyasaye. To jok moyie timo dwaro mare chieng' moro ne ngima mosiko manyaka chieng'. Ka ok kamano, kuom weche mosepuonjo matin go, agombo ni mondo iwinja matut ahinya kendo Nyasaye mondo kuyie to konyi mondo waduto wayude chieng' ma Wuod Nyasaye duogo ka wasang lia ni ma irudho mondo warito. To kik wabwa kul wiwa piny ka wiwa kuot nikech wabiro luoro teko mar biro mar Wuod Nyasaye. Nikech mano nyalo timore nikech ka waluoro timo dwach Jehova Nyasaye to chieng' mobiro kod tekone to wanakul wiwa piny nikech ndiko wacho ni koyudowa kwa ngima ji mang'eny nodwaro tho to tho noringi aringa. Ndiko wacho ni wanadwaro tho to tho noringi aringa. Nang'o? Nikech chieng'no wabiro luoro kwaneno wang' jawar kabiro. To ka wabedo jomakare kendo watimo gima Nyasaye dwaro to wanacham ngima siku nyaka chieng' kowacho niya, mae rudho mondo warito. Kao kamano wado Charles, ka nitie wach moro manyalo mede matin, Nyasaye mondo gwedhi kendo mondo jowinjo mede winjo matut ahinya. Erokamano.
Erokamano, Pastor, kuom wach misekelo. En wach mangima, en wach maber, en wach mosechando ga ji mang'eny. Miyo kilere to ne ber mondo teko mar Nyasaye obed kod ji mondo ji omed winjo fwenyruok mag weche mawuok e ndiko. Kiwuoyo kuom gimiluongo ni ng'ado bura, en gima osechando ji mang'eny kendo bende en achiel kuom gima ji osekelo puonj ma ok ni kare. Ma jok moko puonjo ni chieng' giko ka koro gik ibi ng'ad ne ji bura to chal ka gima iberied ji ng'ato ka ng'ato. Koro in ichung' to nitiere kiyo moro ne Nyasaye nigi TV ne moro mano mako weche te. Koro weche gi itang'o ne ng'ato ka ng'ato achiel ka achiel ni in wuoda gwenge chieng makama kama ne timo gini donge neno kamera wacho kama koro ji oseng'eyo ni ji biro riedo to weche go ineno gi anena kamano tetetetetete ing'ado bura kamano ni mane ng'ado bura to kuom wach mipuonjo ne ber wawinj gimiluongo ni ng'ado bura. Ng'ado bura kisomo buk mar Mariko apar kod abich wes apar kod auchiel to wayudo wach mar gimiluongo ni ng'ado bura ni mondo wang'eye matut. Mariko soma apar gauchiel wes apar kod auchiel.
Apagauchiel wacho niya
chaka apagabich apagauchiel apagabich
eka na wacho negi niya diuro piny duto ulanda wach maber ni ji duto ng'ama oyie kendo batese nokuo to ng'ama ok oyie bura nolo.
Mane wach mantiere ka koro kiluongo kuom gimiluongo ni ng'ado bura to muma wacho niya diuro ulanda wach maber ni ji duto ng'ama oyie kendo batese nokuo ng'ama ok oyie bura nolo. Tiende ni nyaka sami neno ma wantiere ni oganda Nyasaye timo tich mare yalo kendo gimiluongo ni ng'ado bura timore. Mane miyo muma moro mane kuongo somo mokuongo nowacho ni ka koro ng'ado bura ochakore gi od jomotimore nade jomoyie od Nyasaye kama to en obed nade kuom jok moko timore nade moko yie sani ing'ado bura kata sama an kani achalo ng'ama ochung'e kom mare yalo kendo ji winjo wach kendo bura dhi mbele. Muma wacho ni ng'ama oyie kuom wach milando mobatisi en osekuo to ng'ama osetamore bura no nolo. Muma makile maber en kisomo buk mar Johana Johana to wesa Johana dek wesa par kod abiryo en emokelo wachno maler kabisa mondo ganda Nyasaye owinji kiwuoyo kuom gima ng'ado burani mondo ng'ato tim atima yiero sani
owacho niya Nyasaye ne ok oro wuowi ni obi e piny mondo ong'adne piny bura to nooro ni mondo piny onwang' waro kuome
soma soma
ng'ama oyie kuom wuowi onge gi bura to ng'ama ok oyie kuome to bura oseloye nikech ok oyie kuom wuowi ma miderma mar Nyasaye.
Mane wach mantiere ka. Koro nyaka sama wantiere ni ng'ama oyie kuom Yesu en ng'ama ni thuolo en ng'ama onge gi bura. Apani make jok ma Nyasaye wuoyo kuom gi ka wacho niya ni jogo nochiri chier mokuongo gin johawi nikech ng'eni onge bura ma gichiere gin jok mane Daniel 12 wuoyo kuom gi ka wacho ni jok moko nochier mayudo ngima mochwere jok moko nochiri wich kuot gang'owa gachaya. Jok machiri chir mokuongo gichir kendo giyudo ngima gionge bura gin jok maonge giming'ado negi nikech giwinjo wach migikaw gin muma wacho niya ne onge gi wach moro ni bura moro chak bede kendo kuomgi nikech gin sane bura ni kuomgi gin iyalo gi sane oganda Nyasaye iyalo sami neno mowuoyeni oganda Nyasaye ng'e adieri sane onge odiochieng' machielo mibichak ketie. Ng'at Nyasaye kumoro moro ma entiere ko jachode to ng'e ang'e ni ato ng'at Nyasaye ta jachode ko janik to ng'e ang'e ni ato ta ane Nyasaye ka lakini ato ta timore nade anego ji. Koro gimi jawer moro nowero ni gima moni dhi angima in wuon ing'e mang'owa maler. Koro ng'ato ka ng'ato ong'e gima tame yudo ngima mar Nyasaye onge ng'ama nyalo wuondore ne kia kuom weche mokweri ji ni kikete matema ji ong'eyo. Koro king'ado bura ne oganda Nyasaye manosomne ochakore od Nyasaye sani to ochakore kuomwa kendo wang'eyo ni gima chalo kamae matamwa dhi e ngima mamuma wacho niya kwayie kuom Yesu mwachako timo dwaro mare to wan gadieri wan gi ratiro ni ngimano wabiro timore nade wabiro yudo to kok wayie kuome to ok wanyal yudo. Nitiere muma moro misomo we achaka some mana matin e fwenyo 20 aparo ni en manyalo some kapok wamiyo jowinjo bende thuolo ma ng'ato nyalo penjo go penjo. Kisomo fwenyo 20 wes apar kod achiel bende nitiere wach moro
misomo. Wacho ni eka naneno kom duong' mang'ongo marachar kod jal mobetie piny gi polo noringo wa nyime nyola nono. Bende ni aneno joma otho madongo gi matindo kochung' e nyim kom duong' kenuwer kitepe eka kitabu machielo maen kitap ngima bende nuwer
wewe ege kanyo mondo kungwa wache wach moro kanyo matin majiu winju bende nyaka winji o kata mane gima ji luongo ni ngado bura maburu betie mbele no oburu beno ne jok mane puku winjo wach nyasaye nikech ingini jok muwinjo wach nyasaye to fweny no kine somo chindo wacho ni gini gichiri chiri mangowa mokuongo ee wacho ni bano fwenyo prare wesa para ngwen nyaka uchiel wacho ni ni joma ler no chiri chiri mokuongo gini joma ler luonge kamano to jok moko ineno ka joma tindo gi joma dongo machako chiri kendo eka momocho ni ya eka noel negi kitepe gino olo mana ni biro elnege mumba kendo unge nikech mumo wacho ni ya ni ng'ato ka ng'ato nyaka ol ni Yesu yang'owa
eruoth
iwinjo yes. Mumo bende wacho apa ni Petro kocha ni ya ni Yesu dwaro mondo ji duto Nyasaye dwaro mondo ji duto oyud warruok oore mos mondo ng'ato ka ng'ato oyud ang'owa oyud warruok koro sami bi ng'ado bura kata sama bura ng'adore to ng'adore ne ng'ata ng'ata mana kumii thuolo emiwinjo ka jok machiri jomatindo gi jomadongo be mwacho ni yelo negi kitepe tiende ni chake somonege muma kendo wan bende somonwa muma sani uketwa tago maliet mar ng'ado bura mondo itim yiero kitimo gima ber kata kitimo gima rach oganda mabiro chiere thuolo no nikech gin be nok giyudo thuolo mar winjo wach mumwacho ni bielnegi kitepe ibielnegi kitabu mar Isaya nyaka bielnegi kitabu mar chakruok nyaka bielnegi kitabu mar Daniel nyaka bielnegi kitabu mar janabi Ezekiel mondo giwinj gik mondiki kitepe eka muma nowacho ni eka ng'ato ka ng'ato nong'adene bura koluwore gi gik mondiki kitepe go mane kaka wan bende ng'ado nwa bura koluwore gi gik mondiki kitepe kiyudo gimondiki kitabu mar nyasaye sani to kiluwo mano koro wachni nikech koro bura oseloyi wachni ya sani ma kawayie to waloyo Mathayo moro nosomo 12 ka niwinje matut to ka nodhi kotieko to wacho niya ni ibi mana ng'ado bura koluwore gi chik kare momiyo ndiko moro mar nyasaye wacho e Mathayo moro kanyo 7:21 ni ji mang'eny nobi ka wacho ni ruoth ruoth donge ne wakoro wach nyingi donge no nyingi man watime honni donge jochinde no ringo ka waluongo nyingi ang'o miyo sani to kori keto wa oko ang'o miyo watu akwayud ngima mochwere king'iyo gino matut to mae ng'ama ne koro wach to nitie gimoro manong'eyo manotame yudo ngima ng'eyo to nong'eyo ung'eyo ang'eya ni juok moro to nowuothogo ka mae gimotame yudo ngima emomiyo koro neno ni bura ok ong'adore ne maber iwinjo kopenjo ruoth ruoth be kore niya dhiuru kucho ujoricho gi ne ok ang'eyu auru kuoma kisungu wacho ni you practiced lawlessness un jok manochayo chik gi tiende ni nyasaye oketo chik ma ka waluwo to wayudo ngima mochwere chik materowa ir Yesu to chik gi be ji ochayo kendo ok tim iwinjo ka ng'ato wacho ni Nyasaye ok odich gi gik mang'eny ma ji dwarogo. Kia odwaro mana chuny dhano kende. Inya gik mipenje ni chunyno to ne kanye. To kosome muma muma no be mawacho ni weche duto mawuok e lew ng'ato. Ama ne chunye. Gimoro amora ma ng'ato timo wuok e chunye. Obede kata mana rwakruok ni agi e chunyi. Koro gimitimo ema miyo bura loyi kata ema miyo ilo bura. Ajo winjo, wanyalo mana lo bura ka wabedo jok matimo dwaro mar Nyasaye. Ka wabedo jok maluwo dwach Nyasaye, mano miyo Yesu wacho ni mak mana joma timo gima wuoro ma epolo malo dwaro kende ema nolo bura. Mane wach mana kanyo. Mane jok maburu wuok ma wacho ni wato waloyo bura nikech gik ma watimo gin gik mana kare. Mane wach mana nyalo medo e midhiambo masani.
Erokamano oro chelis kuom jipo mijiwo go wach mane watemo puonjo mondo oganda ma jo Nyasaye mondo winji mondo kik chieng' moro ng'ato makre wan gi daka matin to watieko wanyalo kawo daka matin mondo mi ka ng'ato nigi penjo to ore namba mar studio mar Milambo 0-7-5-4-6-8-5
kata 0-7-12-11-45-55. Hello? Erokamano, Dave Jopasi, wayudo wach ni winjo maber Nyasach kwe mondo gwedhi.
Erokamano ahinya, wadwa. Nyasaye bro timne ng'uono kuma intie. Owacho ni kinyalo bedo kod wach mora mora, intulo mora gawe namba. 0-7-1-2-1-1-4-5-5.
Kata 0-7-12-11-45-55. Aparo no watiek gilamo koro kata ka ng'ato nyalo penjo to ang' wakao bang'e.
Erokamano ahinya.
Walemo. Nyasachwa modak apanda e polo malo, in yawe mar Israel. Erokamano jachwech kuom tiyo gi jatichni kendo kuom kelo wach malich. Wach moko wawinjo to kare wanyalo gowe ngima mochwere. Nikech miyo wafwenyo ni kare ng'ado bura osechakore kuomwa to timore kata mana sama wantiere ni. Kade wafwenye Nyasachwa kokalo kuom teko mari, gigo maka watimo to wanyalo chwe mwagowe ngima mochwere, donge te wabedie mamor moloyo. Yie mondo ibed jaka korwa kinde ka kinde, ine me ibedie gogandani, itimnegi ng'uono kimiyogi rieko mar winjo, kendo kimiyogi rieko mar bedo gi paro maber mar timo dwachi. Ah Nyasach kwe, wamedo kwayo bende ne studio ni mendo med gurore motegno, kochiwo thuolo machalo kod ma mondo wachni omed yalore. Aje chwech, bedie gi jowinjo magi. Wakwayo bende ne kanise magi, oganda ni duto, milungu gi nyingi. Moyango sabato mari maler, oganda ni muyie kodi, kendo mochung, katimo dwachi kinde ke kinde. Kitimnegi ng'uono, kibedo jaka korgi. E medhiambo ne Nyasach kwe, wakwayo ne jok matuo duto, mane osiptende. Mago mane kitendi mag midekre, mani mir. Jok moko nitire makata kaka dege yude yath, mane githiedhre gonge, nikech pek omakogi. Nyasach kwe kitimnegi ng'uono, kichange miyo moro, kichange nyathi moro, kichange jaduong' moro, kichange kijana moro kitimonegi ng'uono. Wakwayo bende ne jok mawuotho mane dir ndara, mane kor lwasi, mane pi, joko mane kuonde mopogore opogore, kata mago matie bulo mane magang' Nyasach kwe. Waketo gi lweti, rie badi ya Nyasach waketimo ng'uono mari. Waketo ganda duto mane piny, to maduong' moloyo. Wakwayo kwe mar piny, kachiel kod kwe mar Jerusalem. Wakwayo bende kwe ne jotelo, kimiyogi rieko makare madagi tago piny. Nyingi mondo yudung ka dwachi timore, tiwinj lemo wakidokno oko, ni mane sayo wakum yie nying besia mwarwa.
Amen.
Erokamano, pod wakawa kawasim ne ng'ato manyalo bedo gi penjo 0-7-12-11-45-55
0-7-12-11-45-55 Erokamano.
Hello.
Eh.
Uriyo nade?
Wariyo maber.
Yes, maniloso ga winja mar got kachola.
Erokamano, wadwa.
Yes, Mr. Charles, gi jakwath jelo wat abusu kanyo no kwe uru.
Kwenya.
Yes, to koro ne an gi penjo. Nikech awinjo kanyo kogwelo kaka setni mag Nyasaye winjo benerego. Nagombo penjo ni to sao mag Nyasaye winjo bene chakore e dweche magi to girumo nang'o.
Erokamano wadwa. Kuom penjo maber no, maka maka kanyo, wadwoki kwayudo thuolo. Mano wadwa awinja upenjo ni sewni mag Nyasaye onego timre na machiegni
mano abad ka kod kwero.
Erokamano.
Natemo penjo ni to saw na winjo kiber puonjo kumoro
message mungu njo chame kodo.
Ero kama ano?
Kolo sano nago mwini mudange, anka pesa, pasta ka pesa kakor kwero.
Ero kama ano chika chika hidi mando wadu wakuma na mapeo peyo.
Eme.
Nyasai chiku mundu gwezi. Ero kama ano wadu ngedaki kadek?
Wadu wakuma na penja reo kende, kisawa ya matini kabisa.
Mana mapeo peyo. Wadu wakie wachumara manu penji, ngato nigi penju kendo, wewe winja ne? Melambo. Hey.
Upakuru.
Upakuru tayenya.
Eje dokte wukaro.
Yes.
Demare teje ni ya.
Hey.
Awu uwe watu tau. Kato ngebeni isamo tau.
Hey.
Kata umo kami isamo, chari. Chari ukali chiretenda ka. Mati ya tu yuto na amo. Ezenge temi na amo.
Ero kamano nyasachkwi mundu gwezi mana mapeo peo. Wadu wako mana mapeo peo. Adu wana wachu wachu moro mapeo peo. Hey, kawe.
Hello.
Eh, Milambo.
Yo Kristo.
Yes.
Imure uru.
Imura inya.
Majusef kako nambaya. Eni manani anto wachoro modenda. Awinjo. Eh, ukunjo mwedo ngato winji.
Pero kama na inya.
Tawinjo. Eni manani umia namba utogi. Iwa chumaduwen machunya gomboni. Wes. Wes mani ukunjo kanga toku winjo. Uchakunuwa
nese ndo hiru kamano. Nyasa
chukumu kakacho uto ni kakana mbocho uto tie kodi.
Mara eno na berio. Prareo ka berio.
Eo dechi matenu mamina wa machel na manao na berio. Prareo ka beach.
Hello.
Eo obange.
No wadeka dek.
Ujini uda bange.
Angwen angwen.
Machiegni.
Auchel.
To wape enyo unenia.
Eo.
Ayo kukelo wachukua msao ka. Tobebu kitimu soni yu mupu grupo keji wanike bebu moro kama boka duwa lungu nyingi chama moro ya amu kasa mangata soto ni icha mifadha bii sijui icha musawu kala ya na urutia wachini mwondo miwangi wa chisakramitu chisakramitu nangini ya ni giri nyasai
ero kamano nyasai chukui mundu guwethi
kamano baba
ero kamano kumpenjo duto nejo wate mupenjo wa saongada wa tunuwa kuwayo ni yeu mundo kao namba wagi mundo waduoku tomolo ya pane Friday menye ni kanyasalo sa tuwelo biwono wajikao topic mpunyo wajina kuru kumunamba anijuelo wote nono habirio ario abich nono adek adek angwen angwen na uchiel
ano waduwa guenge namba na eno habirio prario habirio prabiro gochiko praburo ga uchiel prario gadek anuwayo 0727 79 86 23.
Kao kamano kao kwele tuwelo tapane Friday imenyen ye uru mwono wa ubele kanyakala mwono winji tiende kako ningoteme sao gisa mwono kuchame gigi masao nenyiso gikako ningoteme bende ikakaiga nyasaya mwono guwezu nyingi Yesu Kristo.
Ero kamano wado amane topek mwadhi punjure sabato manyen nike chupinju uoke mangeny koro waburo lere to ne jo ngata ngata mokao namba man gi penjo oyieni nyalo ga gasime nembni mwachiwo go ani gi thulo mang'eny kendo mane wach maero ga mondo discuss nyasach kwi mundo gwedhnau.
Amen.